Yahweh mwali wama.
Yahweh,
mwa Yesu
Amwa
Yesu Tunasonga mbele Tunasonga mbele Tunasonga mbele Tunasonga mbele